when you want. So, yeah. So, guys, I'm going to get a sasa again. And I come on me. Yes, in a vion pen on me. Nenda kamwambi jinsi navyompenda yeye, siyo sili mi nampenda, moyo wangu kauteka. Siyo sili mi nampenda, moyo wangu kauteka. Nikilala usingizi nakuota we, nikitazama luninga nakuona we, nikipigwa langalanga nakuwaza we, we sifanya bikie siji kwako wewe tu. Nyota naingae kwako we, nakuombea. Nyota naingae kwako we, nakuombea. Baby Candy Martina Maritina, 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 my love, Tina. Usimfiche bado robo samini fi. Mwambie usimfiche bado robo samini. Nakupenda mpendo siye penda chapa. Nakupenda mpendo siye penda domai. Sikata utani umiza. Nakupenda kukutenda sitoweza. Aki penda chobinti, akiwezi soko ni kudorora. Aki penda chobinti, zima mwana umekununua. Gari, nyumba, pesa, sina, nando, mana, nanyi, changa. Vina panda be, kila siku vitu vina panda be. Vina panda be, kila siku vitu vina panda be. Takupa samaki, unikubalie. Takupa samaki. Takupa samaki, unikubalie. Takupa samaki, mansin. Maritina, 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 my love, Tina. Sali la mentali, limetokea angari nina njagari. Siamini leo nimepanda dhahabu mtoto wa Kariakoo. Siamini leo nimepanda dhahabu mtoto wa Kariakoo. Nimekubali kwamba wewe ni kifaa, uzuri wako umepitiliza. Nimekubali na tena nimekiri, uzuri wako kama malaika. Ukilala lala salama, kumbatia picha yangu. Kama ukinikumbuka sana, nipigie simu yangu. Watu walichonga sana, eti Maritina simpati tena. Na kuongea uzushi bwana, kwa kuona mambo yetu yananyoka. Wapambe tusi wakubali, mimi nawe tushikamane. Tusisikilize wazushi, nia yao tufarakane. My love Tina, vumilia mama, vumilia mama, mimi nawe daima. Maritina, 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 my love, Tina. Oya, tunaruka na hii, cheke tu wakidede ya goma sava. Utotoni na kumbuka ya rasaba, hainaga ushemeji tunaiba. Umalaya utangaji ukahaba. Cheketi wakilidea goma saba. Utotoni na kumbuka ya la saba. Ainaga ushemeji tunaiba. Umalaya utangaji ukahaba. DJ Castro Dodo mama began. Tweka MC Jaramanda Mikunda Machimbenga uyu. inside that zone. Family build, so there's a question, it's a game.